Ndani yangu mkubwa sana minifia mino wali nono we never have good on my side
yeah God ananikea mizigo zangu zote yeye hunibebea I swear shetani usinidea kita zangu zote Yesu hunipigania
mwokozi wangu wanipenda sana hata siwezi complain kalipia dhambi kwenye msalaba bila hata kubage
That's why me na sing una sita sita ninja inside nani ndani yake Yesu utapata amani but una sheria zake mimi na depend na zama ndani ya Yesu mimi na dive depend na jua shetani atajaribu kuni Yesu ni na mwokozi forever atani defend
happy Yesu ananipenda sitaki sidai sitaki siku moja kanitenga
Yesu ni wangu
imba
Yesu ni